patiently waiting for my turn. Mi hata sina pressure. Sometimes it lies, naandika hizi lines usiku na kesha. Napenda kwa peke yangu wanajiongelesha. Kwenye hizi beat in maisha yangu wanajieleza. Sina moyo hisia zangu pia na hizi nilizipoteza. Usiniambia unanipenda inafaa unanionyesha. Natamani vitu ambavyo haviwezi nunuliwa na pesa. Kufanya interview, sababu najua watanitonesha. Mama anambia kwa makini sitaku kukupoteza. Jua nyumbani na wiki mwanangu mekupeza. Toa picha umeka kidole cha kati kwenye status. Ni swala la time. Everything gon' be fine. Kuna time na feel
na God anajua mini mzuri, unajua mini mbaya. IQ destination ya NASA na minibus. Keep things in a kwanga na minibus. Washanare kwa mdomo ni minigas. I wish it was my verse na vice versa. Arguments squeezing ni fupi na vavi nyasa. The more you chase money, ita kutaka. Ulimi na mics ina cheza tiki taka. They still copy when be controlling a shift. I was in the pits who gone down the shit.
Studio a hard knock sometimes in a class.
One beer, they say it was a sinner fast. Wakibonga sena gas. Bank ni executive card ni senior black. Kept my ears in the streets. Signed family one. She's doing 450 a week.
Ni swala la time. Everything gon' be fine. Yeah. One time I feel like a quit. Lakini bado na try. Itaji panchu ni tasha.
Walking zambi royali smama kitambo. Naleta jambo mlio ni wa mgambo. I can walk nga pambo. Na style ni za ngambo. Pasi ya bro kitu wa set. Acha kujifanya dem bro grow a set. Sim judge fitu anasema kiwa bangi. Think outside the box ukiwa ndani.
Anzisha zina.